akachika akavunanyizwa kubyokulonda kasindisa abakozi bako okugenda mu nsi ez'enjawulo balondola omulimu ogw'okubisa obukonge obw'obululu ogwakwasibwa kampuni engwira ezitali zimu. Sekamwa wakachika akavunanyizwa kubyokulonda mu Uganda Julius Muchunguzi agambye nti abasindikiddwa bagenze Buyonani, South Africa, Kenya n'ensi endala okubeera bakalabaalaba ab'omulimu gw'okubisa obukonge bw'obululu buno.
Obwa presidential, obwa parliamentary, obwa local chairpersons, local government, era abakozi bakukiiko ebyokulonda abamu bali Dubai, abalala bali South Africa, abalala bali Greece, abalala bali Nairobi, ate abalala bali muno mu Kampala nga balondoola okukuba obukongo obwo okulaba ekisooka ekigendera ky'okulaba nti obukongo obwo ebigendako byebyo ebyava mu kusunsulwamu oba okuwandiisa abo abeewandiisa okwesimbawo. Mu luzungu bakiyita proof reading, supervision ya proof reading, okulaba nti amannya agaba basunsulwamu abeewandiisa ne bakakasirwa nga bakandidate geego gennyini temuliimu lifu, temuliimu spelling era, ntirinya baliwandiika bubi, ate temuliimu era mu kifo ky'oyo kyagenda okukiikirira constituency elective position oba.
Wabula akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kakyayimirizza okufulumya obukonge obwabeesimbyewo ku bifo ebikyaliko enkalu nga akakiiko tekannafulumya alipoota okwemulugunya okwatwalibwayo ku beesimbyewo abagambibwa obutaba na bisaanyizo naddala ebyobuyigirize.
Kati awakyali petitions wa ebifo ebyo tubimanyi era eringa tebannamaliriza okuwa obukonge ebifo ebyo byo bijja kusigala nga birinze ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda. Ky'ova ba ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi gy'akambuge Simon yabuulira eggwanga nti akakiiko kalina okulaba nti kamaliriza okuwuliriza okwemulugunya kamale okuwaayo ensalawo yaako kubanga kati ekiddako okufulumya akakonge kirina kalina okumalirizibwa nga okwemulugunya okwo kwonna kuwedde n'ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda ng'ewedde. So ebifo ebyo ebirimu okwemulugunya awo ebyo byo akakiiko kabirambise bali abali eri bajja kulaba nti ebyo bibirindako birinda ensalawo y'akakiiko k'ebyokulonda.
Wabula ebimu ku bibiina by'obufuzi byemulugunya olw'akakiiko ak'ebyokulonda obutabiteekateeka mu nteekateeka eno ey'okulondoola obululu gye bukubirwa. Nyini ntebe wakachika akavunanyizwa ku byokulonda mu kibiina ki Democratic Front era nga yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa palamenti wa munisipaali y'e Nansana Henry Lubowa agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda kakuumidde nnyo abavuganya gavumenti mu kizikiza bingi ebikolebwa nga tebabitegedde nako era nga tebabibagambye mu budde.
Electoral Commission waliwo ebitongole bibiri ebitaba ebibiina eby'enjawulo, ekitongole ekya National Consultative Forum n'ekitongole ekya IPOD. Kitwewunyisa nnyo nti bwe baba nga waliwo ebintu ebitonotono ng'ebyessente ebitongole ebyo bibeera involved naye ku nsonga enkulu ennyo kati ng'eno ey'ebyokulonda ebitongole ebyo tebyebuuzibwako. Kaakati twebuuza nti ddi institution zino ezitaba ebibiina bwe zikola.
Henule Lubowa agambye nti n'obuuma obukwata ebinkumu bwennyini obugenda okukozesebwa akakiiko era tekababuulira kabugula ne kabuyingiza mu Uganda eno ng'ebibiina by'obufuzi ebivuganya byo tebimanyi.
Kubanga biometric system eyo baagireeta netegezesebwangako ebibiina tebimanyi ngeri gyegenda kukozesebwamu, tetumanyi tetunakola test zonna zonna na bibiina. Tulowooza nti ebintu ebyo bibiri bikulu nnyo mu ngeri akalulu gye kagenda okutambulamu naye Electoral Commission ekyesuliddeyo bwanagamba okulaba nga embeera ez'ebbiri zikwataganyizibwa.
Toterebuka bamwenda nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu Forum for Democratic Change naye yeemulugunya ku nsonga y'emu agambye nti FDC ebadde temanyi ku nsonga ey'okutwala abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda mu nsi ez'ebweru okwetegereza okukuba obukonge bw'obululu era eno baagikoze mu nkukutu.
Ekiri emabega w'ekyo kubanga olaba kati na katubidde n'okwemulugunya kwabo abatwalayo petition kakati ate obukonge bwe bunaafuluma kati ate kati emisango gyegiri ate bagisaze ate tutuuke mu budde obwonda ono taliimu ono mwali kubanga olaba n'okulonda kwennyini bwe kutandise era wabeerayo kampeyini egamba ono afudde amugyemu so n'oluusi ne mukalulu kennyini abeeramu ng'akyali awandiikiddwa mu mateeka n'olwekyo kirawa mu fenna mu kigenda mu maaso naddala mu budde buno tewali ndibaddewo kengera mu mmi
Wabula Julius Musikyungu zisekamu akachika kebi okulonda agambye nti omulimu abakozi b'akachiko kebi okulonda gwe bagenze okukola tegweta agisa kutuwa layo baludda luvuganya kubanga mulimu gw'akachiko
omulimu gw'okukebera n'okulabirira okutegeka obukonge proofreading ogumulimu gw'akachiko kebi okulonda ogumulimu gw'akachiko kebi okulonda tegweta agisa kutuwa la ba stakeholders intipalavi kuba abakichuku yukuronda beba kulembira ukuwandi savesi njeo ilo ufunazi wakichuku yukuronda ukutegeka ballot papers ufunazi wakichuku yukuronda ballot papers wana wanga zitu uka kuchisawa chentele kuchisawa chentele avesi njeo political parties baja kuwea nama representatives wawe ba observers baja kuwea nama representatives wawe aba mwone baja kuwea idawo balabengu umutuko mgoo mutu uka mutu aliwa ili akachoke vio kuonda wakabu chegeka wakabu chegeka wakabu chereka.